Chilo jale le 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 o. Kati kati jale yo, wari hifni le yo. Tiko noro, Mr. Metaphor, Mesani ye.
Chilo
jale le 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 o.
I got my seat.